speaker of parliament yegwanga right honorable Nalongo Anita Nitamongo Magogo mu butongole yalangiride nti ababaka ba parliament abalonde abagenda okutuula mu parliament y'omulundi ogwe 12 bakulayira wakati w'ennaku z'omwezi 13 n'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'okutaano omwaka guno oluvannyuma lw'okulayira kw'omukulembeze eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburra agenda okulembera eggwanga lino ekisanja ky'emyaka 5 egijja ekinaabira ekisanja ky'ekyomusanvu bino byonna bibadde mu lutuula lwa palamenti olw'enjawulo olwatudde okujjukira emirimu gy'abadde omubaka omukyala wa disitulikiti engola Mungu gwe yajula mbulambu ensi eno ku Sande ya wiiki ewedde Stella Isodo Apollo.